when I nonya una to say omuntu omulungi mufiga ne mu mutima owange bwali ekimuli ekito amata gatafa njagala nkulage labu kole ebyalema balala omutima gugwo nkuwadde mukwano twala matide
Yeah.